Pambili, ikhela zobumnyama. Pambuka, ubaba ngiyavuma. Anamungumundi, asonke sinawo amaphutha. Sengicela intethelelo, angiyahlambuluka. Angihambile, ikhela zobumnyama. Pambuka, ubaba ngiyavuma. Anamungumundi, asonke sinawo amaphutha. Sengicela intethelelo, angiyahlambuluka.
Hallelujah, amen. Hallelujah, amen.